Genesis, Uganda. All my soul, yeah. Gospel music to the nation.
Mkwagala mkwano kubango ne kumide. Umukamo kumye. Kumwaka kumwako badenange. Aya aya. Uwano na waliye mikwano jinja bulide. Unaye kuhinze. Kuyenze ni kuwajinze. Aya aya. Uwano na waliye mikwano jinja bulide. Unaye kuhinze. Kuyenze ni kuwajinze. Aya aya. Chiba chibinze wensita kweba zae. Bande vinyonyi mpanga na vyo bikweba za kuruwa kubobi. Wake ya webi kesa nevizi vya wasuku mori. Wadala vyo kola vili kwa original vili rio. Alright. Yegwe eyanzi bula maso. Yegwe eyandage kuo. Nwezi jamu kubo lio kufang. Kali modongu nga kasa na kanji. Na enze wafukiri na nembale vivala. Mkwagala mkwano kubango ne kumide. Umukamo kumye. Kumwaka kumwako badenange. Aya aya. Uwano na waliye mikwano jinja bulide. Unaye kuhinze. Kuyenze ni kuwajinze. Aya aya. Uwano na waliye mikwano jinja bulide. Unaye kuhinze. Kuyenze ni kuwajinze. Aya aya.
Katida babala leviva chija nyanze ne wange wakaka sogula munovu mwende zavinja gara siku saba kubo mani mabia gara wote wanda za kumweze umuka manonga vidira.
Na 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 we lift him higher,
lift his name higher,
thank him father.
Alright, yeah. I call you provider, mentor and healer. We make a miracle work a destiny changer. You're my provider, mentor and healer.
With the jelly might everything you go light. Yeah, 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 yeah.
Yes man,
you're my daddy,
my soul magnifies.
Oh
Lord.
My daddy,
and my spirit regards
to the Lord,
my savior. Yes, yeah, yeah.
Mkwagala mkwano kubango ne kumide. Umukamo kumye. Kumwaka kumwako badenange. Aya aya. Uwano na waliye mikwano jinja bulide. Unaye kuhinze. Kuyenze ni kuwajinze. Aya aya. Uwano na waliye mikwano jinja bulide. Unaye kuhinze. Kuyenze ni kuwajinze. Aya aya.
Chiba chibinze wensita kweba zae. Kande vinyonyi mpanga na vyo bikweba za kuruwa kubobi. Wake ya webi kesa nevizi vya wasuku mori. Wadala vyo kola vili kwa original vili rio.
Katida babala leviva chija nyanze ne wange wakaka sobula munovu mwende za vinja gara siku saba kubo manyima mbya gara wote kwanda vila kumwezi umuka maronga vila.
I call you provider, mentor and healer. We make a miracle work a destiny changer. You're my provider, mentor and healer.
With the jelly mind everything you go light. Aya aya aya.
Mkwano kubango ne kumide. Umukamo kumye. Kumwaka kumwako badenange. Aya aya. Uwano na waliye mikwano jinja bulide. Unaye kuhinze. Kuyenze ni kuwajinze. Aya aya.